Nshuti zacu muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu biracyakomeza. Nkuko rero mubimenyereye, dore cya kiganiro mukunda dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Mwaramutse neza abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington ni Etienne Karekezi. Muri Kenya abaturage bazitabira amatora rusange yo gutora perezida w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko tariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu gutaha. Abasesengura ibintu basanga ayo matora rusange ashobora kuzarangwa n'ibikorwa by'urugomo, bahereye ahanini ku buryo kwiyamamaza byagiye bikorwa. Aha twabibutsa ko mu mwaka wa 2007 mu matora rusange aherutse, Abanyakenya barenga 100,000 bahitanywe n'imirwano yashyamirije abaturage nyuma y'uko amajwi ya nyuma atavuzweho rumwe. Icyo gihe wari perezida Mwai Kibaki n'umukandida Raila Odinga bari bagize amajwi ya mbere. Gusa Raila Odinga, uburi minisitiri w'intebe, ntiyemeye ibyatangajwe na komisiyo y'amatora ko perezida Mwai Kibaki ari we wongeye gutorwa. Nyuma y'ubushyamirane na nyuma y'uko umuryango w'abibumbye uhagurukiye kunga Abanyakenya, Mwai Kibaki na Raila Odinga bagabanye ubutegetsi. Mwai Kibaki yabaye perezida wa Kenya naho Raila Odinga aba minisitiri w'intebe. Muri aya matora perezida Mwai Kibaki ntiyamamaje kuko arangije manda ebyiri, ariko minisitiri w'intebe Raila Odinga ari mu bakandida bari ku isonga. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hafi iby'aya matora yo muri Kenya. Natumiye mpereye i Kigali mu Rwanda
Frank Mwine, nkaba nkurikirana politike n'amategeko mpuzamahanga.
Ndabasuje cyane, mwaramutse neza bwana Frank Mwine.
Baho Etienne, nta kibazo.
Twatumiye kandi mu Bufaransa
Habimana Theoneste, nanjye nkaba nkurikirana amategeko mpuzamahanga cyane cyane n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Mwaramutse neza bwana Habimana Theoneste aho mu Bufaransa.
Mwaramutse cyane.
Mbahereyeho bwana Habimana Theoneste, murakurikirana cyane ariya matora yo muri Kenya, cyane cyane muhereye ku byabaye mu myaka ya 2007 urugomo rwabaye rwahitanye Abanyakenya benshi barenga 1,000. Murebye uko abakandida banyonyi biyamamaza, aya matora murayabona mute?
Aya matora atandukanye cyane nayo muri 2007 kuko ubungubu urabona ko harimo ipiganwa cyane kuri za gahunda, abantu barasobanura bagerageza gusobanurira abaturage imigambi bafite. Naho mu 2007 urebye yari abantu bari bahanganye bose wagira ngo bari mu mashyaka amwe, nakwita ODM, Raila Odinga na Kibaki nibo bari abakandida bakomeye, ariko usanga basa n'abari mu ishyaka rimwe. Ubu rero harimo itandukanyirizo rimwe ry'uko harimo gutanga porogaramu zisesuye, mbona bizatandukana n'ibyo matora aherutse.
Duhere ku mubare w'abakandida bagera ku 8, birumvikana ko abaturage bazabona umwanya wo kwihitiramo porogaramu ya politiki bishakiye. Bwana Frank Mwine, aho i Kigali mu Rwanda ibera muri Kenya murabirebera hafi cyane, ariya matora mwe ku bwawe uyabona ute?
Urakoze cyane. Amatora muri Kenya mu by'ukuri ntabwo ari Abanyakenya bonyine nta n'igihugu kiri muri aya matora, ariko birareba na ibihugu mu karere bituriye Kenya, cyane cyane ko bajya bavuga ngo iyo umuturanyi agize ibiturane n'abandi abaturanyi be birabafata. Ni ukuvuga rero ko amatora muri Kenya yabonye ko byabaye cyagihe nk'ibiva muri Kenya, cyane cyane i Mombasa, biva muri bikaza i Bugande, u Rwanda, bikaza no muri Congo no muri karere k'u Burundi. Amatora muri Kenya afite ingaruka kuri ibihugu by'abaturanyi. Ni gutorwa rero umukandida cyangwa amahoro azaboneka muri aya matora afite ingaruka cyane cyane muri akarere kacu. Umaze kuvuga ko hari abakandida 8, ariko abahabwa amahirwe ni abakandida babiri ariwe Raila Odinga wa ufite ishyaka rya Gisenyo Jubilee, hakaba na Uhuru Kenyatta ufite ishyaka rya bise akote.
Cumbikiraho bwana mwine cumbikiraho dusubire kuri bwana Habimana Theoneste. Abakandida bombi Raila Odinga na Uhuru Kenyatta bahagarariye mbese imiryango ya politiki, twavuga president wa mbere wa Kenya Jomo Kenyatta, uyu Uhuru Kenyatta no muhungu we, tukavuga uriya Jaramogi Odinga Odinga nise wa Raila Odinga, iwawe vice president wa mbere wa Kenya, barashyamiranye.
Gushyamirana bagomba gushyamirana, ariko niyo bose bataba barabaye base batarabaye abanyapolitike, icyo twareba cyane no kureba ubwo uko hagiye habaherekana ubutegetsi kuvuye kuri Kano nyine ukazagera kuri ODM ya Raila Odinga. Usanga ikibazo kirimo nuko Kano yagumye kuba ishyaka rimwe rukumbi. Ibuke ko kuva muri 1982 ariho Arap Moi yari yashyizeho ishyaka rimwe rukumbi, avuga ko ari Kano yonyine igomba kubaho. Hanyuma muri 1992 amahanga mwotsa igitutu, niho bemeye amashyaka menshi nakwita nk'ayankubiri yabaye muri Afurika hose, cyane Afurika y'Abafaransa ivuye kuri Mitterrand na Kenya byayigezeho. Habaho impinduramatwara igihe iriya bloke y'Abasoviyete yari imaze gusenyuka, naho rero muri Kenya niho batangiye kwemera amashyaka menshi, ariko ntibyabaye ntibyabujije nanone Moi gukomeza gushyiraho igitugu. Nkeka ko rero ubu ngubu igitugu bakigobotoye aho kiba cyagendeyeho, noneho kiba cyagiyeho avuyeho ashaka gusimburwa na Raila Odinga. Ibyakurikiyeho nibyo byabaye bibi. Ubu rero nkeka ko hari ikibazo cyavutsemo aho abaturage gutora porogaramu, ni nabyo bidindiza Afurika cyane ubu ngubu bikomeye. Batora hajemo ikibazo cy'amoko cy'abakikuyu n'abaruwo n'abantu barashyamirana, nibyo byazanye ntambara. Ariko tukaba dufite icyizere ko kubera ko habayeho nanone kotswa itutu na rurakiko mpuzamahanga, bakerekana ko iyo abantu bavuye mu matora bagakora urugomo rugomba guhanirwa, bizagabanya ubukana gukora no matora bwashingira ku moko, nubwo bitabubuza ariko ntibizaba bimeze kimwe.
Ye, nicyo cyizere umuntu yagira. Bwana Frank, mwe nemwe murebye abakandida babiri bari kwisonga nk'uko mwabivuga, ni Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, mwe hari icyo mubona abagabo bombi bashobora kuba, cyangwa se icyo navuga nti ibyiza cyangwa se ingorane byateza ni ibihe?
Ingorane nizabaye mu 2007 yuko abantu bakoresheje icyo bisingira ngo umugenzi wanjye yavugaga cyo yise cy'amoko kugira ngo bateze akaduruvayo n'abantu bapfuye ni benshi cyane. Ariko ikigutesa rero ni uko abo bantu bari bahanganye, buriya Muruto yari ku ruhande rwa Odinga, none akaba ari ku ruhande rwa Uhuru Kenyatta, Kalonzo Musyoka yari ku ruhande rwa Uhuru Kenyatta, abo bari ku ruhande rwa Raila Odinga. Niyo kikwereka rero ko burya politiki nta mwanzi uhoraho, nta n'umukunzi uhoraho. Binakwereka ko rero ibintu bishobora kuzavamo ntawavuga ngo hazavamo ibi n'ibi n'ibi. Uretse ko umuntu yanavuga ati igitutu bari mukotsa abayobozi bamwe bashinjwa ko barakoze baragize uruhare mu byabaye muri 2007, bishobora icyo nakwita ko byagabanya ibishoboka kuba bibi bivuye mu matora. Urumva rero ni ikintu gishobora kugira ingaruka kuri aba bantu bayobozi bashobora kuvuga ati ibintu byabaye nibyongera ko ndabikurikirana ubungubu na ururimi bakoresha ni rwa rurimi rw'amahoro, bavuga bose ari abavandimwe. Turizera ko ibyabaye mu 2007 bishobora kutazongera.
Hanyuma se Bwana Frank, gato cyane muvuze ku murebye cyane cyane kuba uyu Bwana Uhuru Kenyatta ashinjwa na rero rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, mubona hari icyo umuntu agishobora kuba byatuma amatora agenda nabi cyangwa agenda neza?
Birashoboka, muri politiki yose birashoboka. Ariko urebye abanyakenya basa nkaho batumva ingaruka y'izi manda cyangwa gukurikirana kw'abo bayobozi babo, Uhuru Kenyatta na William Ruto. Ariko rero ibihugu bikomeye cyane nka Leta Zunze za Amerika n'Ubwongereza, mu gitondo numvaga ambasaderi w'Ubwongereza avuga ko ngo ntabwo bashaka kwinjira amatora y'Abanyakenya, ariko baravuga ngo amatora y'Abanyakenya azagira ingaruka nibatora umuntu utazashobora gukorana na bya bihugu amaze kuvuga Amerika n'Ubwongereza bitewe na za manda zasanzwe. Urumva rero ibyo bintu Abanyakenya bashobora kutabyumva cyangwa bakabyumva, ariko abantu basobanutse cyane nk'abantu bize n'iki bita imiti bazi ingaruka. Ariko urumva majorite y'Abanyakenya no muri Afurika muri rusange ntabwo ari abantu buvuga ngo ni ibiti. Urumva rero ishobora kugira ingaruka cyangwa ntigire ingaruka.
Ubutumwa nk'ubwo bwumva ku buryo bunyuranye birumvikana. Nibutse mwe mukomeje kutwumva ko iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro muri uyu mwanya, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. turavuga ku matora rusange ategerejwe muri Kenya tariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu. Bagana Habimana Theoneste, kubijyanye n'uburenganzira bwa muntu kuba uyu bwana Uhuru Kenyatta ashinjwa na urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, mubona ingaruka byagira kuri Kenya ubwayo cyangwa se kuri aya matora ku buryo bw'umwihariko, ni izihe mwatubwira?
Ngo nguko mugenzi wanjye amaze kubivuga, ikibazo cya politiki ni ifite irindi bintu bitandukanye bitari kure y'iby'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ingaruka zishobora kuhaba ya mbere ni uko ukurikije ibibazo twaganiriye n'ubushije byitwa inyungu z'ibihugu z'ibihugu by'ibihangange, bishobora kutitutu nanone niyo uriya yajyaho
Uhuru Kenyatta
icyo gihe hariho ikomatanyiriza birashoboka iyo batoye gutyo. Ariko nanone ikibazo nuko nkuko mugenzi wanjye yarabivuze, umuntu abanyakenya bamugize perezida akaba perezida w'igihugu, icyo gihe ahita ahabwa bwa budahangarwa. Naje nigeze kubabwira mu kiganiro cyanjye cy'ubushize, mbabwira ko amategeko mpuzamahanga afite ibyiza byinshi ariko afite n'izindi ngaruka zimwe zituma badashobora kwivanga mu mitegekere y'igihugu. Ntibaza ngo bamukure ngo Amerika n'Abongereza ntibamushaka ngo perezida ntajye abanyakenya bamutoye, ibyo ntibyashoboka. Ibyo byo tugomba kubanza kubyumvikanaho. Gusa ahubwo ikibazo ni ukureba abanyakenya ubwabo nibo bareba inyungu bafitemo, nibo bazagira umuperezida usatembera wajya ahantu yishisha agenda yirukanka keya, nicyo kibazo cyaba kirimo. Byagira ingaruka ku bukungu, byagira n'ingaruka yindi mu mibanire ya Kenya n'ibindi bihugu. Nibyo byonyine ariko ubundi bamushyizeho kaba perezida, ashobora kuba perezida ntajya agira wajya akabana nabo banyakenya.
Muri make muragira muti abanyakenya bafite ijambo rya nyuma. Bwana Frank Mwine,
nibyo ni nabyo abantu bafite impungenge bavuga ko bati izo manda za ntabwo ni manda ariko ni ikurikiranwa ry'abo bayobozi bavuga ko bari mu bintu byatumye abantu bafata cyane mu 2007. Urumva rero birashoboka ko iryo perereza rikurikirana ko numvaga no mu kanya bavuga bati batangiye gutera ubwoba kitu rya FIFA ari we perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Kenya. Umugabo n'abatangiye kumutera ubwoba bakanavuga ko abanyishyaka rya Kodi ari irya Uhuru Kenyatta bari mu gutera ubwoba uyu mucamanza mukuru mu rukiko rw'ikirenga. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, umuntu ashobora kuvuga nonaha ngo bimeze gutya neza gutya, ariko mu by'ukuri ijambo rya nyuma n'abanyakenya
ni ikibazo kinini cyane. Ubwo twizere ko bazashishoza ku buryo burambuye, kuko bavuga muti abaturage babyumva ku buryo butandukanye. Hari abahugukiwe bafite uko babyumva, hari n'abaturage basanzwe nabo bafite ukuntu babyumva. Hanyuma mpagarutseho bwana Theoneste Habimana mwe Kenya tuvuge nkuko twabivugaga, bashobora kuvuga bati mbo abaturage batuye Uhuru Kenyatta, turabona uko ibintu byifashishije mu gihugu cya Sudani hariya president ntagira aho ajya, twagiye tubona hari mu bihugu aho president yashinjwaga ibyaha, tukabona ko igihugu usanga gisa nkaho kigunze ku buryo burambuye. Inyungu abanyakenya bafite bo gutora Uhuru Kenyatta mwe mubona zabarizi?
Inyungu abanyakenya bafite zo kumutora ntabwo muri kino kiganiro twazivuga nko mu mwanya w'abanyakenya, ariko ikibazo gihari gikomeye kikiri muri Afurika, mu bihugu bimwe bya Afurika, ni ikibazo gihereranye na programu. Abaperezida bose biyamamaza benshi bari mu mashyaka, ariko ubutegetsi ndibana navuge n'impinduro bashobora gukora nta, ahubwo ikibazo iyo yaba ibintu binaniranye gusobanuka bose abantu bishye inyuma y'amoko kandi amoko burya ntabwo bari n'abayobozi babikuru burya abaturage nta kibazo
baba bafite.
Iyo baje nibo bazabuka bateranya bati wowe ngurikira nzaguha ibinini. Kubera rero ukurikije amateka ya Kenya urabona abakikuyu twese Kenya twarayigenze nibo bafite ubukungu, nibo bafite ibintu byose, nibo bayoboye kiriya gihugu urebye kugeza muri za 60 kuva kuri Kenyatta. Hari hagati rero yabo n'ubushize amatora bayahurizamo, si ukuvuga kuri yenda atari yatsinze ariko havukamo icyo kibazo cy'abakikuyu n'abaruwo n'ibindi noneho havamo na biriya byo kwishyira hamwe. Ni ikibazo rero tutakikira turi kuvuga muri iki kiganiro ngo tuvuge ko ikibazo cy'amoko n'iki tafatirwa ingamba nyine ngo bakisobanure berekane ko porogaramu ariyo ngombwa ku mukikuyu ashobora gutora porogaramu y'umuruwo ku muruwo yatori y'umukikuyu. Nawe ikibazo navugaga cy'abanyakenya gishobora kurwaniriza kandi kikaba cyajya n'ingaruka no kuri ibi bihugu bindi, kuko urabona Kenya niho abantu benshi bahahira nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga. Kenya iramutse idashika ngo itunganirwe n'ibyo bihugu tuvuga biri iruhande za Sudani, za Uganda, u Rwanda, za Congo, u Burundi na Tanzania, byose biba bigiye mu kibazo.
Ni ikibazo bwana Frank mwenyeza kutangira abivugaho n'icyo nagira ngo ariko n'ubusanzwe yaba gutora Raila Odinga haba gutora Uhuru Kenyatta kubera ko nibo bari imbere byose n'abanyakenya ariko tuvuge bwana Frank mwenemwe mubona abakandida ubwabo cyangwa se abanyapolitiki ba Kenya duhereye cyane cyane kuri biriya bikorwa by'iterabwoba uriya perezida w'urukiko rw'ikirenga yavuze bishobora kuba bimuriho mubona bakwihangana bakwifata bate kugira ngo urugomo ntirukorwe ntihagire urugomo ruzwa nk'uko byagenze mu myaka itandatu ishize
ntarajya kuri aho ngaho nagira ngo nigira akantu gatoya cyane ku mikino yavugaga Sudani na Kenya
iyi nta kibazo
Sudani urebye ntabisa cyane na Kenya murebana na politiki mpuzamahanga Sudani imaze imyaka myinshi cyane ishinzwa n'abanyamerika n'abongereza cyangwa n'inshuti z'abanyamerika ko ishyigikira ibintu by'iterabwoba cyane cyane n'abantu bapfuye muri Darfur na hehe ariko asanga ibyo byose bituma Sudani bayota igitutu bakotsa na perezida urabona bamugezeho na za zindi za manda bitandukanye na Kenya Kenya iyo uyirebye ureba ko ifitanye ubucuti cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza na intere politike na ekonomike ubukungu na politike Abongereza bafite n'Abanyamerika muri Kenya ntabisa no muri Sudan reka tujye kuri icyo kintu wavugaga rero cy'uko binashoboka ko ingaruka amatora yangaya yakorwa mute kugira ngo ibyabaye mu 2007 bitongera tumaze kuvuga ko aba bantu bashinjwa na rwa rukiko mpuzamahanga ruhana ibyaha ko aba bantu bagombye kujyayo gusobanura ibyabaye mu 2007 urumva rero icyo cyonyine cy'uko hakiri ikibazo kibakiranwaho na rwa rukiko mpuzamahanga ruhana ibyaha cyonyine ni ikintu kitagomba kwirengagiza ko gifite ingaruka kuri aba bayobozi kuvuga bati ibyabaye mu 2007 biri kuri twebwe tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo twereke ko mu by'ukuri tutadufite uruhare mu 2007 n'ubu ngubu tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyabaye mu 2007 bitongera kuba urumva icyo kintu nge ndumva gishobora kugishingiraho tukagira icyizere ko ibyabaye mu 2007 bitashobora kongera muri aya matora agiye kuzaba mu kwezi gutaha
Bwana Theoneste Habimana tumaze iminsi tureba uko ibikorwa byo kwiyamamaza by'abakandida bikorwa muri Kenya uko bagize n'impaka kuri za televiziyo ni ibintu byatangajwe cyane abantu barabikurikiranye icyo gusa abantu benshi bibaza ariko tuvuge nko muri iminsi mike ishize nibwo minisitiri w'intebe Raila Odinga atangiye kuvuga ko hari bamwe mu bayobozi ba leta batangiye kugaragaza ibikorwa byo kubogama ku buryo akeka ko cyangwa se afite ubwoba yuko amatora yazagenda nabi kubera ko bayibye baganisha ku ruhande rwa Uhuru Kenyatta nkamwe mukurikirana hafi uburenganzira bwa muntu mu miryango itagengwa na leta mubona nk'abaturage ubwabo iyo bahagurutse bakagira uruhare mu bintu nk'ibi cyangwa se cyane cyane imiryango itagengwa na leta mubona yagira uruhe ruhare mubona yakora ite kugira ngo uko amatora azabe mu bwisanzure azakorwe mu mucyo ku buryo narangira nta mukandida bazagira ati amajwi yanjye bayibye nta wazavuga ati ngiye gushoza imvururu kubera ko amajwi yanjye bayatwaye mubona hakorwa iki
icyo nagiraga ngo ngarukeho Frank yavuze gihereranye na imitandukanyizo bya Sudani na Kenya ni harimo icyo duhuriyeho cyane kuko muri Kenya hari inyungu nyinshi kuko ukurikije amateka ya Kenya nicyo gihugu cyonyine abantu bakivuyemo ari abakoloni barongera bafata n'ubwene gihugu harimo abongereza benshi b'abanyakenya harimo n'abahindi mu gifaransa nibo bita minorite cyangwa minority mu cyongereza na abantu nabo bashobora kutuma byatutu twavugaga ryo hanze no muri Kenya ubwabyo bishoboka kuko harimo inyungu zitandukanye unanagereranije nuko amahanga yahagurukiye igihugu cya Kenya bakabatabara muri ya myivumbagatanya abaye nyuma y'amatora bitandukanye nuko nko mu bindi bihugu ngo byagiye bigenda abanyamahanga bagatabantu muri Rwanda cyangwa n'andi hari intambara nuko yari hari ikibazo cy'inyungu dukunda kuvuga mu bintu mpuzamahanga icyo tugihuriyeho hari inyungu nyinshi hari nyuma ya Geneve mu Busuwisi ndakeka umuryango w'abibumbye ariho ufite ibiro bikomeye muri Afurika ni Nairobi kandi nanone amahanga akeneye ko Kenya uko byagenda uko ariko kose iguma na stabilite kubera ko ni iruhande hari ibihugu bindi bijegajega za Somalia ntabwo Kenya batuma yongera kujya mu kajagari nubwo bavuga ko amategeko mpuzamahanga kenshi nta nyungu afite se uvuga ko ntayemera cyangwa se bitashoboka nkeka rero ikizakorwa cyandira ari gukaza uburyo bwo gushyiraho indeberezi agashyiraho n'uburyo bwihutiwe kuko ni ikibazo cyihariye Kenya ifite cyagize ingaruka kiri mu butabera aho ndumva umuryango mpuzamahanga uzashyiramo ingufu zikomeye noneho haba indeberezi kandi bashyiraho n'uburyo bw'ibarura ridafifite. Nicyo cyonyine gishobora kugaruka. None n'imiryango mpuzamahanga n'imiryango y'abanyakenya ubwayo, societe civile yaho kuko niramuka ibigiyemo igafashwa, bagafatanya bakaba uburebereizi buremereye, bishobora guhagarika iriya ryigwa ry'amajwi.
Ye, ndabashimiye cyane Bwana Habimana Theoneste kuri iyo sobanuro muduhaye. Bwana Frank mwinemwe, mu kwanzura ikiganiro, aya matora twavuze ko azaba ni hafi cyane tariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu, ari mu minsi mike cyane, mwe mwakwanzura mute mugira muti ari amatora ashobora kugenda neza bigenze bite?
Urakoze cyane, mvuzemo byanyu nibyo kuvuga ngo ati amatora barayiba, rero dinga tangi no kuvuga ko bashobora kunyiba amatora. Mu byukuri amatora yo muri Afrika agira ibibazo, agira ibibazo. Umukandida uri muri opposition rimwe na rimwe ntabwo yemera ko ashobora gutsinda, n'umukandida uri mu butegetsi ushaka kongera kwitoza nawe agira ikibazo cy'uko ashaka gukomeza kuba mu buyobozi. Ariko muri kimwe aho bitandukanira nuko perezida nubwo bavuga ko ashobora kuba ashyigikiye umwe mu bakandida, ariko mu byukuri we ntaziyamamaza. Nubwo ko hari shansi nyinshi y'uko amatora ashobora kuzaba mu mucyo ntabemo uburiganya. Ariko rero tugomba gushaka n'umuco yuko abantu bajya mu mapigano y'amatora ko bagomba kwemera ko hagomba gutsindwa no gutsinda. Mu gitaragirwa umuco rero uko hagomba kuba utsinda n'utsindwa buri gihe opposition. Mu by'ukuri hari ubwo igira ibibazo y'uko amatora bayiba, ariko nayo hari ubwo ijya amatora ishaka kuvuga ko bayibye kugira ngo iteze akaduva, nayo birashoboka. Ariko tuvuge ko tunizere ko mu by'ukuri aya matora yo muri Kenya ashobora kuzaba akarimo ibibazo ibyo dukunda kubona muri Afrika. Shingiye ku izo mpamvu maze kuguha, ndumva mu by'ukuri Kenya ishobora kuzagira amahirwe yuko izashobora gushyiraho amatora azatuma abaturage batora umuntu bumva ko mu by'ukuri azabayobora. Ariko ikibazo cyo muri Afrika ni bya bindi by'amoko azamo amahirwe menshi ubu ngubu. Nubwo bavuga ngo bajya kungana Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, ariko Uhuru Kenyatta harakana murushaho, urumva rero ashobora kugira ayo mahirwe yuko atorwa ugasanga Raila Odinga ntaryemi. Ni ukuri amaso, ariko ntabwo amatora muri Afurika mu by'ukuri akunda guhira abantu ngo abantu bose bemerewe.
Ni ukubiha amaso, ndabashimiye cyane no kwizera kandi ubushishozi bw'abaturage nk'uko twabigarutseho mu kanya kashize mu bisobanuro mwatanze. Ndabashimiye cyane Bwana Frank Mwinaho i Kigali mu Rwanda. Ndabashimiye namwe Bwana Theoneste Habimana i Paris mu Bufaransa. Namwe abatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kwitabira ibiganiro byacu mutugezaho ibitekerezo ku ngingo nk'izi, ku bibazo nk'ibi bireba aho mutuye, igihugu cyanyu, bireba umugabane wa Afrika ndetse n'isi yose. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.